Kibdo nimekuja leo, na jambo nataka unisaidie. Leo geto amekuja demu, nipe mundende nikajilipie. Mana kashani chuna sana, paka nimebaki mifupa. Na tena tunagombana, asipoenda kusuka. Juzi kwa bakabana, mwali kazi maliza chupa. Na ana kunywa savana, dialoko anasusa. Mie, kage nione bisho, nipe mundende nikabusti show. Sikizi watoto wanataka show, usipo jikata warudi ngo. Nipe mundende, we mundende, nipe mundende, we mundende, nipe mundende, we mundende, nipe mundende, we mundende. Na uko viko bakutwa na mlipia, anabeba mashoga nkimuitaje kunywa bia. Zawadi zawadi nisha mnunulia, kadi zake za michango mindo na mchangia. Naomba mundende nilizibe pengo, sinaga uzembe kwenye hili tendo. Kake nione bisho, nipe mundende nikabusti show. Sikizi watoto wanataka show, usipo jikaza warudi ngo. Nipe mundende, we mundende, nipe mundende, we mundende. Sale, babu ndende anakuita, akupe mundende ukapige show ya uhakika. Sale, sale, babu ndende anakuita, akupe mundende ukapige show ya uhakika. We nipe mundende, nimoneshe show, mademu wa siku hizi wanataka show show. We nipe mundende, nikoleze, mademu wa siku hizi wanataka cheche. He wana tena, wana nite strong gani, oya wana kwa kifule ya usio. Blow one track.